kuti chikondi chiri ndimbali yanji pankhani ya mphatso zonse. Funso limeneli ndiyali kulu kwambiri lomwe likuchokera mprogramu ya telero ya Tisanthule Bible. Makamaka pomwe tikhati kuyang'ana mabuku ndinene kuti machapter atatu a buku la 1 Korinto. Chapter 12, 13 ndi 14. Kuti mpaka machapter atatu nkhani yokhayi inde khala lipompo kuti muve zonse mprogramu iyi. Momwe autisogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Ndipo nayu.
Ndipereka moni kwa inu mudzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Makamaka inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Tile tieni tiyambe ndi ulendo uu. Mwamawu apa Yeremia 32 verse 11. Amena akuti. Miyamikeni Yehova wa makamu. Pakuti Yehova ndiye wabwino. Chifundo chake nchosata. Tuna mu program ya pita ija, tinali kusanthula 1 Korinto 12 verse 8 mpaka 31. Ndipo tidakambirana za mphatso za mzimu kufanizidwa ndi ziwalo zathupi. Ndipo lero pa 1 Korinto 12 verse 31 ndikulekeza chapter 14 verse 1. Tuni kankhani yakuti chikondi ndiyo mphavu ya mphatso zonse. 31. Koma funitsitsani mphatso zoposa. Koma funitsitsani mphatso zoposa. Ndipo ndikuonetsani njira yokoma yoposatu. Tsono mwina inu mukudzifunsa kuti, kodi chifukwa chani Paulo akupereka maganizo otsutsana ndi oyamba vaja? Akuti mphatso iliyonse imaperekedwa ndi mzimu woyera. Kani ili mundime ino, si kutsutsana ndi ganizo loyamba lija. Taonani kuti mu mpingo wa ku Korinto munali mphatso zosiyana-siyana, zomwe Paulo akutchula mu verse 29 ndi 30. Ndiye akhristuwa mwa mphatso zimenezi sanali kumvetsa kuti pamene agwiritsa ntchito pamodzi mphatso zimenezi zithandizira kukweza dzina la Ambuye. Ndipo akupitiliza kuti ngakhale akhristu ali ndi mphatso zosiyana samayenera kunyoza kufunika kwa mphatso za wena ayi. Kutanthauza kuti mphatso iliyonse ndiyo yofunika kwambiri, ndipo sakutchula mphatso imodzi kuti ndiyo yofunika kwambiri ayi. Koma taonani kuti pamene agulitsa ntchito liula kuti mphatso, akunena kuchuluka kwa mphatsozo, osati imodzi ayi. Kutanthauza kuti, mphatso yonenera inali imodzi mwa mphatso zofunika kwambiri. Monga akunena pa 1 Korinto 14 verse 1 komaso verse 39, pamene akunena kuti, tsatani chikondi, koma funitsitsani mphatso za uzimu, koma koposa kuti mukanenere. Ndiye mama awa Paulo akunena kuti, mwamphatso zonse zimene Akhristu ali nazo, monga kunenera, ayenera kufuna chikondi pakati pawo, imene ndi mphatso yomwe ikhoza kubweretsa mgwirizano. Mwanjira imeneyi, chikondi ndi chimene chikuoneka, kuti ndi chofunika koposa chimene Mkhristu aliyense ayenera kufuna. Pano Paulo akutanthauza kuti Akhristu aku Korinto, ayenera kufunitsitsa chikondi pakati pawo. Malo momakangana pogwiritsa ntchito mphatso zawozo. Mwakutelo adzakwaniritsa kukulitsa utumiki wa mpingo koposa kuchita zoziswa. Paulo akulimbikitsa kuti aliyense akhale wotumikira mzake mwamtima wachikondi chimene chidzakweza mpingo. Awa ndi mawu amene adanenaso pa Kolose 3 verse 14 pamene adati, koma koposa izi zonse kalani nacho chikondano. Ndicho chomangira cha mtima wa mphumphu. Tsopano titola mchapter 13. Chomwe chimaonetsa chikondi mBible. Ndipo Paulo akuonetsa kufunika kwa chikondi mundime imeneyi. Verse 1. Ndingakhale ndilankhula malilime a anthu ndi angelo, koma ndilibe chikondi. Ndikhala mkuwa woomba kapena nguli yolira. Mundime zitatu zoyambazi, Paulo akunenetsa kuti chikondi ndicho chofunika kwambiri pa mphatso zonse zimene zimaperekedwa kwa anthu. Iyi ndiyo mphatso Mkhristu aliyense ayenera kufuna kukhala nayo. Ndikunena mawu awa chifukwa mgwirizano pa ntchito zabwino umatsamira pa chikondi. Iyi ndiyo nkhani anali kunena Ambuye Yesu pa Yohane 13 verse 34 ndi 35. Pamene adanena mawu akuti, ndikupatsani inu lamulo latsopano, kuti mukondane wina ndi mzake monga ndakonda inu. Kuti inunso mukondane wina ndi mzake. Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira wanga ngati muli nacho chikondano wina ndi mzake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Paulo pano akunenetsa kuti mkhrisitu akhoza kukhala ndi mphatso zapamwamba monga kulankhula zilankhulo zambiri komanso akhoza kulankhula moveka bwino kumene akhrisitu aku Korinto anali kudalira koma ngati alibe mphatso yachikondi ndiye kuti ali ngati nguli yolira tera akutsindika kuti chikondi ndicho chikhali choyamba mmoyo wa mkhrisitu kodi ino okondedwa muli nayo mphatso yachikondi pa mulungu wanu komanso ndi anzanu verse 2 ndipo ndingakhale ndikhoza kunenela ndipo ndingadziwe zisisi zonse ndi zeru zonse ndipo ndingakhale ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti ndikasendeza mapiri koma ndilibe chikondi ndili chabe nkhani yomwe paulo akunena ndi yakuti ngakhale munthu akhoza kukhala ndi mphatso yonenela za mtsogolo monga muja anachitira balaamu amene adanenela zinthu zambiri za mesiya komanso za anthu a israeli komanso munthu wotere akhoza kukhala ndi kuthekera kofotokozera ulosi wa mchipangano chakale koma osakhala ndi chikondi cha mulungu ndiye munthu wotere ali chabe ndithu kachiwiri paulo akunena kuti ndikotheka munthu kukhala ndi nzeru yodziwa ziphunzitso zambiri monga kudziwa utatu wa mulungu kufa ndi kuuka kwa akufa ndi ziphunzitso zambiri za mbaibulo koma ngati munthuyu sangathe kukhala ndi chikondi ndiye kuti ali chabe pamaso pa mulungu taonani kuti paulo akunenanso zakuti akhoza kukhala nacho chikhulupiriro chachikulu chosuntha mapiri koma ngati alibe chikondi ndiye kuti ali chabe azanga ili ndilo vuto lalikulu mu mpingo wathu lero lino kuti mwadzala akhrisitu amene ali ndi chidziwitso kapena kuti ali ndi zeru ndi ziphunzitso zambiri koma alibe chikondi chenicheni pa mulungu wawo komanso angakhale pa akhrisitu anzawo lero mu mpingo mulibe chikondi tele mwadzala kaduka kunenana udani ndi ukali ngakhale akhrisitu ali ndi mphatso zosiyanasiyana motere kutanthauza kuti mulungu sayika mtima wake kwambiri pa mphatso kapena nzeru yanu koma pa chikondi pa iye ndi anthu ena verse 3 ndipo ndingakhale ndipereka chuma changa chonse kudyetsa osauka ndipo ndingakhale ndipereka thupi langa alitenthe mmoto koma ndilibe chikondi sindipindula kanthu ayi tamvani paulo mundimeno akunena kuti munthu akhoza kuchita ntchito zonse zimene iye akhulupirira koma ngati ntchito zonsezi zichitika zosachokera mu mtima wachikondi ndiye ndi zopanda pake iye akuona momwe afarisi anali kuchitira ntchito zachifundo iwo akafuna kupereka kanthu kwa munthu wosauka amayimba belu kuti anthu wonse aone ntchito yomwe iwo achita mwanjira ina tikunena kuti ntchito yawo inali yakunja kwa thupi osati yochokera mu mtima ayi kutanthauza kuti ntchito yachifundo ikhoza kuchokera ku cholinga choyipa chofuna kukwaniritsa zolinga zina iyi ndiyo nkhani adachenjeza ambuye yesu khristu pa mateyu 6 verse 1 mpaka na 2 pamene adanena motere yang'anirani kuti musachite zolungama zanu pamaso pa anthu kuti muonekere kwa iwo pakuti ngati mutelo mulibe mphotho ndi atate wanu wakumwamba chifukwa chake pamene upatsa mphatso zachifundo usamaomba lipenga patsogolo pako monga amachita onyenga mʼmasunagoge ndi mʼmakwalala kotero kuti atamandidwe ndi anthu indetu ndinena kwa inu iwo alandiriratu mphotho zawo wokondedwa anzanga paulendo pano tikunenetsa kuti ngati ife tipereka chuma chathu chonse ngakhale kuzuza matupi wathu koma ngati ndizosachokera mchikondi sitipindula kanthu kena kalikonse ndipo titsindike kunena kuti ngati munthu ngakhale atadzipweteka kapena kudzizuza motani siziyeneleza ife kwa mulungu zimeneza ngati tilibe chikondi okondedwa mwa mulungu wathu komanso anzathu ndiye kuti zonse zili chabe mwanjira ina tikunena kuti chikondi chiyenera kuphatikizidwa ku mphatso yomwe munthu ali nayo tere popanda chikondi mphatso yanu ili chabe verse 4 chikondi chikhala chilezere chilichoko mantima, chikondi sichidukidwa, chikondi sichidziwa kudzitamanda, sichidzikuza. Paulo tsopano akuonetsa kakhalidwe ka chikondi pamene tikhala pamodzi ndi anzathu. Ndipo akupereka chitsanzo chimenechi ndi cholinga chofuna kuthetsa mchitidwe wokangana, kudana ndi mipatuluko chifukwa cha mphatso zosiyanasiyana. Tere pa chifukwa ichi iye akunena motere: chikondi chimakhala chilezere. Pano Paulo akunena kuti pamene pali chikondi pamakhala kupirira pa zofoka za wina. Kutanthauza kuti chikondi sichifulumira kuthetsa ubale chifukwa cha kusagwirizana ndi anthu ena. Tamvani miyambo 10 verse 12 akunena kuti udani upikisanitsa, koma chikondi chigwirira zola kwa zonse. Haleluya. Kachiwiri, Paulo akunena kuti chikondi chimachitika chifundo. Kunena kuti chikondi sichichitira nkhaza ayi. Ndiye akuphunzitsa ndi mawu apa Efeso 4 verse 32 amene akuti, koma mukhalirane okoma wina ndi nzake amtima wachifundo, akukhululukirana nokha monganso Mulungu mwa Khristu anakhululukira inu. Kunena kuti chikondi chimafikira anthu onse amene mukhala nawo. Kachitatu, Paulo akunenanso kuti chikondi sichichita nsanje pa zimene ena akuchita, kapena kuti chikondi sichifuna kulanda za wena. Taonani kuti pali Akhristu wena amene amati chifukwa ninji Mulungu anadalitsa awo ndi chuma chambiri osati ine. Wokondedwa anzanga pa ulendo, chikondi chimazindikira kuti Mulungu amapereka mosiyana, ndipo kuti munthu wodzera ndi chikondi amakhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Kodi inu muli nawo mtima wokhutitsidwa ndi zimene muli nazo? Ife tiyenera kumasamala ndithu, popeza mtima wosakhutitsidwa ndi umene unalowa mwa Kaini napha mʼbale wake Abele. Wakondedwa ndi machita chidwi ndi chitsanzo cha Yohane Mʼbatizi, amene sanaonetse mtima woyipidwa ndi utumiki wa Khristu. Tera adafika ponena kuti iyeyo ayenera kukula, koma ine ndichepe. Tsono mawu awa amanenedwa pamene munthu azindikira kuti munthu aliyense anapatsidwa mosiyana ndi wina, kote kuti aliyense ali ndi utumiki wosiyana kwa Ambuye Yesu Khristu. Kachinayi, akunenaso kuti chikondi sichidzikweza. Kutanthauza kuti chikondi sichidziyenereza, koma chimalolera kudzitsitsa ngakhale osaonekera pakati pa gulu ayi. Kutanthauza kuti chikondi sichigwira ntchito kuti ena aone ayi. Mwa njira ina chikondi sichidzala ndi kudzitamandira pakupondereza anthu ena. Kapena kuti chikondi sichidziganizira kukhala wopambana kuposa wena ayi. Mwa njira ina Paulo akunena kuti pamene pali chikondi munthu sadzipopa ngati mpira, popeza mpweya ukachoka mpira uja umapwa. Mwachisoni kuti pala Khristu ambiri wodzikweza ndipo samayesa anzawo kanthu ayi. Kachisanu, chikondi sichita zosayenera, sichitsara za mwini yekha, sichipsa mtima, sichilingirira zoyipa ayi. Tsono pano Paulo akunenanso kuti munthu wodzala ndi chikondi sachita zosayenera zimene zikhoza kudzetsa chidzudzulo ndi kuchititsidwa manyazi. Iye akupereka chitsanzo chakuti munthu amene ali ndi chikondi samatukwana kapena kuchita zinthu zonyasa ayi. Mwa njira ina Paulo akunena kuti chikondi chimafuna chinthu choyenera chomwe chingalandire ulemu. Tera akupitiriza kunena kuti chikondi sichipsa mtima kapena kukalipa pamene chinthu china chalakwika, koma chimaleza mtima ndipo chimaonetsa kufatsa. Komanso chikondi sichiganizira kapena kufufuza zoyipa za munthu wina ayi. Mwina pakumunongera mbiri yake, sichita zimenezo. Mwachisoni lero lino alipo Akhristu otere amene amayenera kuonetsa chikondi, koma ndi amene ali patsogolo kunenera na zoyipa. Ichi sichikondi okondedwa. Ndithu mu verse 6, sichikondwera ndi chinyengo, koma chikondwera ndi choonadi. Pano Paulo akunena kuti chikondi sichikondwera mu uchimo wa mtundu wina uliwonse, koma chimakondwera mchilungamo. tsono mwina sipangaveke bwino. Koma ndakufusani. Kuti kwadi inu mumakondwera ndi chinthu chabwino kapena choyipa. Kapena tifuse kuti. Kodi mumakondwera kumva mbiri yoyipa ya munthu amene simugwirizana naye? Mwina tifuse motere kuti kodi mumava chisoni mukaona mdani wanu akuzuzidwa? Taonani wokondedwa, chikondi nthawi yonse chimafuna chilungamo osati choyipa. Ndipo sichikondwera pochita choyipa pa munthu wina aliyense. Mwa njira ina Paulo akuphunzitsa kuti uchimo wa munthu wina umadzetsa chisoni pa munthu amene ali wodzazidwa ndi chikondi. Mwachisoni lero kuti Akhristu ndi amene amakondwera akaona anthu ena atagwa mu uchimo. 7. Chikwirira zinthu zonse, chikhulupirira zinthu zonse, chiyembekeza zinthu zonse, chipirira zinthu zonse. Pano Paulo akunena kuti chikondi chimakwirira. Ndipo akupereka chithunzi chakuti chikondi ndicho chimene chimabisa zonse zolakwika. Kunena kuti chikondi chilibe mwayi wolengeza kapena kumemeza zoyipa za anthu ena. Tamvani umboni wa Petro pa 1 Petro 4 verse 8. Amene akunena kuti koposa zonse mukhale nacho chikondano chenicheni mwainu nokha, pakuti chikondano chikwililitsa unyinji wa machimo. Kunena kuti Mkhristu saulutsa cholakwa cha mʼbale wake pagulu, koma mtseli pa awiri amakhoza kudzudzula mwachikondi. Komanso taonani, Paulo akunena kuti chikondi chikhulupirira zinthu zonse. Kunena kuti Mkhristu sakhulupirira zinthu zilizonse ndi zachebe zomwe ayi, koma zonse zimene zili zoyenera. Izi ndi zonse zimene Mulungu amanena mmawu mwake, malonjezano, komanso amadalira pa mphamvu ndi pa malonjezano wake wonse. Tere pano Paulo akumaliza ndi mawu akuti chikondi chimakhala ndi chiyembekezo chabwino nthawi yonse, komanso chimakhala champhamvu nthawi yonse ngakhale nthawi ya mayesero. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kuchokera ku mawu a chikondi tikuphunzira kuti ngakhale chikondicho sichioneka, koma sichiyenera kubisika. Mwa njira ina tikunena kuti chikondi chiyenera kuonetsedwa mu ntchito kupyolera mu kudziletsa, chifundo, posachita nsanje ndi kudzikweza. Tsopano tiyeni tione zakukhazikika ndi kupambana kwa chikondi. Kuyamba verse 8. Chikondi sichita nthawi zonse, koma kapena zonenera zikhala chabe, kapena malilime adzaleka, kapena zelu idzakhala chabe. Tsono monga Paulo wakhala akuphunzitsa kuti chikondi chiposa mphatso zonse za zozizwa, ndipo mundime ino yakuonetsa kuti chikondi ndi chamuyaya kusiyana ndi mphatso ya zozizwa imene iwo akhala akutama kwambiri. Iye akunena kuti ifika nthawi yomwe mphatso zina monga zonenera, malilime ndi zelu zidzachoka chifukwa chakuti pa nthawi imeneyo sizidzafunika. Pa chifukwa chimenechi Paulo akutsindika kunena kuti chikondi chiyenera kukhala pa mtima pa munthu wina aliyense, popeza ndicho chamuyaya. Taonani mawu amati Mulungu ndiye chikondi, ndipo chikondi cha Mulungu ndicho chamuyaya. Tsono ngati pali vuto pakati pathu kapena kuti maukwati akumasuka ndi chifukwa chakuti sitigwiritsa ntchito chikondi cha Mulungu. Mwa njira ina tikunena kuti chikondi cha Mulungu chimaona mtsogolo posaona malire a malo, koma kwa nthawi ya muyaya. Wokondedwa, ichi ndicho chikondi cha Khristu chimene chilibe malire. Taonani palibe chinthu chimene chingamuletse Khristu kuti asakukondeni inu. Kutanthauza kuti palibe uchimo umene munthu wochimwa anachita umene Ambuye Yesu sangathe kukhululukira. Pano ndikunena ndi mtima wonse kuti mwina inu mukuganiza kuti munachita uchimo woopsa, koma dziwani kuti Khristu amakukondanibe. Ine ndikunenetsa kuti inu mukhoza kufunda ambulera kapena kunena kuti mwafuli, kuteteza vula kuti isakugwereni, koma ambulera yomweyo si chingavula kuti isagwe ayi. Apa tikutanthauza kuti inu simungamuletse Ambuye kukukondani, ngakhale inu simungamukonde. Kapena tinene kuti palibe cholepheretsa Mulungu kukukondani inu, ngakhale mutayika ambulera kapena kuti chotchinga cha uchimo cha mtundu wina uliwonse, Iye akukondanipe. Kodi inu muli ndi chotchinga chotani chomwe chikukulepheretsani kukonda Mulungu wanu? Tere pano ndineneso kuti ndi chinthu chabodza kapena kuti chonama kumaphunzitsana lang'ono kuti mukamachita machimo Mulungu aleka kukondani. Wokondedwa anzanga paulendo, ulosi wonse udzatha pa nthawi yomwe udzakwanitsidwa, ndipo udzangokhala mbiri chabe kapena kuti history, osatinso ulosi ayi. Malilime nawo adzatha, kunena kuti muli chilankhulo chimodzi mmwamba basi, zeruso nayo idzachoka. Kutanthauza kuti sayansi ya 1960 sikugwiritsidwa ntchito masiku ano. Momwe monso zeru za gogo anu okondedwa, lero sizikugwira ntchito. 10:9. Ife tidziwa mdela mdela, ndimo tinenera mdela mdela, koma pamene changwiro chafika, tsono cha mdela mdela chidzakhala chabe. Pamene ndinali mwana, ndinalankhula ngati mwana, ndinalingalira ngati mwana, ndinawerenga ngati mwana, tsopano ndakhala munthu, ndayesa chabe za chibwana. Pakuti tsopano tipenya mkalilole ngati chimbuzi, koma pomwepo maso ndi maso. Tsopano ndizindikira mdela mdela, koma pomwepo ndidzazindikiratu monga sondazindikiridwa. Nkhani ili pano ndi yakuti zinthu zathu zonse ndi zelu yathu ndi zochepa, komanso tili ndi chidziwitso chochepa cha Mulungu. Tele mau ndi amene Paulo anali kulimbikitsa Khristu a ku Korinto kuti sayenera kukangana chifukwa akukhazikika pa zinthu zosakhalitsa. Mphatso zonse zidzatha pamene mpingo udzafika mmwamba, popeza udzakhala wokwanira, ndipo tidzamuzindikira Mulungu chifukwa cha chiyero chomwe tidzavekedwa. Haleluya. Mu verse 13, Paulo akunena kuti mwamphatso zonse ndi chikondi chokha chomwe chidzakhala kwa muyaya. Sidzakhala chiyembekezo, popeza chiyembekezo chathu chidzakhala chitakwanitsidwa. Tiyenditalowe mu chapter 14 verse 1, momwe tiona za ulosi kuti ndiwo woposa mphatso zonse za uzimu. Tsatani chikondi, koma funitsitsani mphatso za uzimu, koma koposa kuti mukanenere. Mu chapter chino Paulo akulangiza mpingo wa ku Korinto pakagwiritsidwe ntchito kamphatso za uzimu. Ndipo mwamphatso zonse za uzimu yakunena kuti ayenera kugwiritsitsa mphatso yonenera kusiyana ndi yamalilime yomwe Akhristu a ku Korinto anagwiritsitsa. Tera akulimbikitsa kuti Akhristu ayenera kudalira mphatso yonenera, kutanthauza kupereka mawu a Mulungu kwa anthu ena. Tsono mwina kumadabwa kuti chifukwa chani Paulo akunena kuti mpingo wa ku Korinto usakhazikike pa mphatso za malilime? Yankho likuti Paulo anali kufuna kuchotsa maganizo a mpingowu pakudalira mphatso ya malilime, koma akhazikike pakupereka uthenga wabwino kwa anthu onse. Ndipo akunenetsa kuti wophunzira pa tsiku la Pentekoste analankhula mmalilime ndi cholinga chakuti anthu onse amene anasonkhana pa tsiku limeneli alandire mawu a Mulungu aliyense mchilankhulo chake. Tsono ndifuna nditsitize ndi funso lakuti wakondedwa, kodi malilime amasiku ano amalankhulidwa ndi cholinga chopereka uthenga wochokera kwa Mulungu? Lero tiyenitilekeze pano, koma timasanthula 1 Korinto 12:31, talekeze chapter 14 verse 1. Mmene timawunika nkhani yakuti chikondi ndiyo mphamvu ya mphatso zonse. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Nkhani ya mtengo patali yokhuza ndi chikondi ndiyo mphamvu ya mphatso zonse. Apa taonekeridwa ndipo tasanthula ndithu ndi kupita kuti taphunzirapo zambiri. Amene amatitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda mu programuyi pomwe taunika kwambiri kuchokera 1 Corinto chapter 12 nambira verse 31 tinalonso 13 komanso 14 talekezera verse 1. Kote kuti mprogramu yathu yakutsatira tizapitabe ndithu mu 1 Corinto chapter 14 tizamve zambiri za mphaso zina ndi zina zomwe zilipo. Kwa lero tisiane mmenepa makera watu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akhama SMS pa Malawi ndi 0833 500 222, 0833 500 222, ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndiponso tikudziwitseni kapena kukumbutsani kuti program yathu Tisanthule Bible ikupezeka pa internet pa website iyi ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. Ine ndadala zedu tinali modzi mprogramu iyi, ndipo ndikuti Ambuye akudaliseni zikomo.